Say no to drug abuse.
Aha! Steve a simple boy. Men keep production. Vijana, tu achemia darvati. Domanake, tega maskio. Domanake, 20 kazi. Vijana, tu achemia darvati. Nasema, tu achemia darvati. Vijana, tu achemia darvati. Nasema, tu achemia darvati. Vijana, tu achemia darvati. Nasema, tu achemia darvati. Vijana, tu achemia darvati. Nasema, tu ache miadarati. Unapata vijana, wameketi keti tu, wanavuta miadarati. Hawajali, wanapoteza wakati, hawana habari. Ukivuta miadarati, inaribu akili, inaribu paka mwili. Wametuli tuli tuli, wamebaki jobless. Kushoto na kulia maze, wanalia. Hakuna kazi, wapate kazi. Waishi vizuri, waishi masa mazuri. Mambo iwe powa, yani iwe safi. Bila wasi wasi, vijana, tuache miadarati. Nasema, tuache miadarati. 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 Ukivuta miadarati, itaribu brain. Uta feel very pain, ikiinge kwenye vein. My friend, muache miadarati, museme yes we can. Mambo iwe power, yani iwe bam bam. Ukivuta miadarati, kuna kitu umegen. Stand up, never fall again. No pain again. Mambo iwe sorry, yani iwe goody goody. Vijana, tuache miadarati. Nasema, tuache miadarati. 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 Tufanye upesi, tuangamize miadarati. Tuwe na amani, tusipoteze wakati. Na keti chini, na dondoko na machozi. Akina Misi, akina John, akina Lucy, akina Masi. Wote, wamefariki maze, tumewamisi. Juju tu ya miadarati. Moyoni mwangu, nina machungu. Sisi kitefu tefu na isi kizungu zungu. Vijana, wamesepa kwa mangaza, wameingia kwenye giza. Mapenzi kiolela, hawana ata haya, wanafanya vitu maya zenye hazina maana. Wazazi wao, wanalia lia tu, eti dunia mbaya. Kumbe, watoto wao ndio wabaya. Nabaki mdomo wazi, nani alaumiwe? Watoto au wazazi, kama unajibu, simama utupe jibu. Vijana, tuache miadarati. Nasema, tuache miadarati. 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 Mimi Steve Simple Boy nasema, naisi uchungu. Nikiona dada, nikiona kaka, nikiona mama, nikiona baba. Paka vijana, wameathirika tu na madawa za kulevya. Mungu wa rehema, mwape neema. Wapate kusimama, watimize ndoto yao. Wawe juju, yani wawe malo. Waseme asanti, yani hero kama ana omwana wa mkwano. Vijana, tuache miadarati. Nasema, tuache miadarati. 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 Yeah. Vijana, si lazima tutumie miadarati. Hama vipi? Huni boy wenyu. Steve a simple boy. I'm a vip. Yo man, not get a boy. Made me keep reproduction. Yo man, not get. I'm out.